ochiluvia luvia chekwinle pandu. Avilahama lolombungululu. Efetikilo kapitulu kekwila tano, ochinibucha tete tokia kwema lila mosi. Efetikilo kapitulu kekwinle pandu vali, ochinibucha tete toke ekwinle cheya. Echi avilahama apopela lote, lomanu vosi vovo sondomo, lote watu kila kimbo liavo liamiha. Kwenye suku wapopela avilahama hati, avilahama kukakwate usumba. Amendimbetateli yove, onima yove ilwa chimwe. Avilahama poen wasumwa momo, suku kongu hile omola ulume halingi kapingala. Omoliacho, suku uwanda la avilahama kosamwa, kwenye wapopia la ehati, vanja handikilu, tenda olombungululu, nda ochitela okuvitenda. Kwenye wosapu ilahati, hacho chikala ombuto yove. Avilahama watava, kohuminyo ya suku, dango chile okuti andika kalelo mola.